kugeza kushoboye he kugendera mu nzira y'Imana ahantu ngo bigoye kandi biruhije nutinye wanyuze inzira zishoboka n'izidashoboka kugira ngo wihangire gukiranuka nyamara ibyo ntabwo byashobotse ibyo wagambiriye n'ibyo ugezweho ariko umuri Imana iraje guha imbaraga maze uneshe ikibi shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha. Kubiruhande rwawe pe nzakugenda imbere ntuzatinye n'ukuri nzaringaniza inzira unyuramo nduw'iteka nzagwanirira ubwoko bwanjye buri n'umubisha satani nta ruhare nta rumwe dufiteho humura ninjye uw'iteka ubivuze ibyo nagambiriye nzabisohoza mutima wanjye shima uwiteka kuko ni mwiza kandi agira neza shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha. Tugerageze rwose kugendera mu nzira y'Imana uko dushobojwe kose twihangane nshuti tugende uko tugeragezwa kose nabwo tuzaneshwa kandi w'abami ni uyoboye iyo nzira nubwo mugenzi yaba umuswa ntabwo azayoba iyo nzira kuko duhagarikiwe n'umwe mutwara abami nyir'ubushobozi shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha. ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukamenya.